nitakuona siku mwingine. Na bado nakulinda, when will you come back again? Unabadilisha my days like sunshine and rain, girl. Na lina kumanyiza mazi na soda, come pop champagne. Yeah, yeah. Uliniacha bila warning, uliniacha bila complain, love. Wanasema ulipata gentleman, gentleman guy. Yeah, yeah. You put me down, 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 like down, down below, downtown. You are so beautiful, my food and water, my love tool. Siku mingi, baby, siku honi. Moyoni mwangu nitoki. Yeah. Siku mingi baby siku honi. Yeah. Moyoni mwangu nitoki.
Siku nyingi mimi siku honi. Moyoni mwangu unitoki. Mpenzi njoo usione so.
Moyoni mwangu nitoki.